o reditse kgatiso ya Motsweding FM. Konka bokamoso.
Go na le batho ba ba tshelang jalo ka bogole, bontsi jwa bone ebile ga ke itse gore kgang ya gore ga ba tsena jalo kwa mafelong a borobasogo, di-restaurant tota, di-hotele jalo, di-guest house jalo, gore le dibete tse di leng teng ko di-guest house ntse ko di-hoteleng, a mme batho ba ba nang leng jalo bogole a tse dingwe tsa dibede tse di leng teng mo di-hoteleng mo kgotsa di-guest house tseo di diretse jalo bone kgotsa di diretse jalo rona batho ba re senang jalo bogole, bone batho ba ba nang leng bogole ga nke ba naganelwa. Ga re itse mme re tla utlwa gore Kagiso gore a reng. Kagiso
Madume, Felix le kae?
Re jang ka bodu?
Ke
tenga dipone molato. Ne ra leboga re go amogetse gape re itumelela go buisana le wena. Kwa tshimolo go mfela ka bonako Kagiso, fa re bua ka universal access mo lekaleng le la bojanala, re bua kang ka bonako fela ga re sobakanyetsa?
Felix, mo lefapheng le la bojanala fa re bua ka universal access, re bua ka gore bajanala le botlhe le ba ba nang le bogole la itse bogole bo bo permanent, re ka bua le ka batho ba pregnant jalo jalo, kgotsa motho a gobetse ko motshamekong wa kgwele ya maoto a kgone go ka nna le access mo di facilities, re include yona transport.
Botlhokwa ba yone ke eng tota?
Aggressively wa itse gore constitution ya rona le yone ya bua gore rotlhe re tshwanetse go accessa didiriswa rotlhe ka tekano e tshwanang. So in terms of constitution go diragatsa kgang eo, mme fela le ka UN le yone e batla gore batho ba ba kgone ba ba nang le bogole ba kgone go accessa di-facilities, mme fela kgang e kgolo gore fa di-facilities di kgona go fitlhelelwa ke batho botlhe le ikonomi ya rona e tla kgona go gola.
Yeah.
So re avoid a discrimination.
A mme go ya ka lona jaaka le lebetse jalo lona le ba di-tourism standards wena Kagiso, a mme ga re bua nnete fela di-package kgotsa di tourism products kgotsa traveling packages, a mme ka gale di na le go akaretsa jalo bagodi kgotsa batho ba nang le bogole? Ke raya go ya ka tse dingwe tsa dipatlisiso tse le di dirileng kgotsa batho ba ntse ba bua lona.
Fa re bua nnete Felix, go ya le bothata bo bogolo wa go ka dira gore ditirelo kana tsona di-facilities di tlhelelwe ke batho botlhe. Fa o leba di-tour operator kana di-hotel or bo Avis or vehicle or bontsi ba bona ga bana di-facilities tseo. Fa o botsa gore lebaka ke eng, batho ba bantsi ba ora ba re no ga nke re kry-a dikopo tsa di-facilities tseo. Mme ke ganana le kgang eo ka gonne e ke setseng ka experience yaka ke gore batho ba ba nang le bogole ba rulaganya dilo tsa bone sentle ka nako. So ba ira investigation on time. That's why they will not call every little guest house or every little tour operator, because ba itse gore ke bafe ba ba fanang ka tirelo eo.
A re lebelele mo ntlheng ya mafelo a borobatshogo, di-guest house, di-hotele, dibete tse re na leng gore bala ka go tsone ko mafelong ao, a mme o ka re batho ba ba tshelang ka bogole di ba tsenya mo teng kgotsa di a ba accommodate jalo?
Malao ona se tshwanetse re tlhokomele gore le bolao ba teng height ya teng e kanang kang go tloga mo fatshe go itlhelela mo itlhelelang teng, gore motho a kgone go tswa mo wheelchair, a tsama ka wheelchair a kgone go tswa mo wheelchair go ya ko beteng ko ntle ga thuso epe. Ka gonne if re tshwanetse re ba thuse ka nako tse dingwe ba fila e ka re ga re batle sentle re a ba nyaka. So motho o a tsama a le nose sena thuso a kgone go move from one bed to the other. Mo dihoteleng tse dikgolo jaaka ke sa advertise mare ke bua jaaka bo Holiday Inn jalo jalo, bo Protea Hotel, ba na le go leka go akaretsa batho botlhe bo di girelo tsa bone thata thata mo malao.
A mme o ka re badiri ba ba berekang kwa mafelong ao ba bangwe ba di-tour operators kgotsa batho ba ba dirang jalo kwa di-hoteleng di-guest house, a mme ba rutiwa go le gontsi ka bagodi jalo kgotsa batho ba ba nang leng bogole kgotsa le bone ba bana gore ba tshwanetse ba tshwarela?
Ke tare thuto eo kana training eo e teng ka di-pockets, ga e se botlhe ba dirang jalo. Department of Tourism mo South Africa mo ena le di-standard tse e le gore di setile, tse e le gore ke di-guideline gore re tshwanetse go thusa batho ba ba nang le bogole kana bagodi ka tsela efe. Mme bontsi ba ba neela ditiro ga ba etsele tlhogong thata because ba lela ka tlhwatlhwa e tsamaisanang le yona kgang. Mme Felix, you know, today it's a coincidence. 4 years ago, we did training ko Harip. Ya ba diri ba teng re ba training ka universal access awareness. Go ba tsone ba tshware batho jang ba ba nang le bogone ba ba edile.
And then go tsamela yang go.
Ya, khanya teng ka melo sentle le program ya province di.
Gra batho ba ne le ba ruta ba o go no ile go teng go tsedingwe tsa dio tseno ba bolella ka tsone. A ha ne le kgetlo la ntlha ba utlwa ka tsone go tse.
Ba bangwe le kgetlo la ntlha, ba bangwe le se la ntlha ba utlwa ka yone. Mme le bagatona la awareness workshop ne le gore Department of Tourism e tlo go intervene ka go bankanya kana go fetola di-design tsa mafelo a mangwe a borobalo gore ba kgone go ka accommodate people with disabilities. So I think training eo ne ba thusetsa gore as soon as di-facility tsa bone di siane ba itse gore ba kgone go di tshwara yang le go tshwara batho jang.
Ya, o ka nna re tshwara ka mogala kgotsa o ka tsa o tshela jalo ka bogole o ko re bolele ka maitemogelo a gago segolo thata jang ga o na le go ya kwa di-parkeng jalo kgotsa o etela jalo mafelo a borobasogo jalo kgotsa ka tswa ile ko bo Sun City jalo gongwe le gongwe fela ko ka tswang o ile ko teng o na le bogole o ka nna re bolela gore kamogelo ya gago koo e ne ntse ka tsela e ntseng jang ga o tsena mo di-hoteleng o tsamaya ka wheelchair jalo a o kgonne jalo go ka tsena sentle. Romele voice note mo go 0825656174 0825656674. Re tlatla re tswalela puisano ya rona wena kagiso morago fela gase.
Hey Mzansi, ke nako ya gore re mene matsogo a dihempe tsa rona re bone moento gore re kgone go boela ko botshelong jwa rona.
Ke bile ka entela gore ke batla go boela ko botshelong bo ko botlwaetseng, botshelo ba bolo, botshelo jwa di-jazz, botshelo jwa go ithabisa, re tswelela ka botshelo, re ja monate, re nyakala.
Leletsa COVID-19 call center ya Lefapha la Boitekanelo mo go 0800 029 999.
Reditse motsweding FM konka bokamoso.
O reditse motsweding FM konka bokamoso. Re tswalela jalo puisano ya rona le kagiso tlhobolo mene ke tourism standards consultant re buela ka universal access mo lephateng le la bojanala. Mme ga re lebelela jalo access to information bana kagiso, re lebelela jalo di website a o ka re di na le jalo go ka lebelela jalo tse dingwe tsa ditlhokego tsa batho ba na leng jalo bogole kgotsa ba ka tswa ba sa bone jalo.
Felix, South Africa kana nkare Africa le mafapha a mangwe mo lefatsheng or lefatshe ka bophara ga e se ba iteke thata go ka dira gore ditirelo tse di fitlhelelwe sentle. Mme fela go na le ba bangwe ba le gore re ka ba congratulate gore ba na le bodi what we call the recorded brochure. How tsena mo websiteng be able to listen to the brochure than to read because o sa kgone go bala. And mo go mo a o ya ko di hoteleng tse dingwe o na le go bona di television digital information monitor tse di nang le subtitle. Gantsi batho ba na le go nagana gore subtitle e mole fela for batho ba ba sa understanding language, mme fela le go thusa le batho ba e leng gore ga ba kgone go utlwa gore gateng batho ba kry-a batho ba sa kgone go utlwa mare ba kgona go bala. So na nka eleta ba nela direlo ba tourism tour operator di hotel travel agent gore ba tse matsapa go akaretsa batho botlhe mo di seventeen tsa bone tse ba di dirang jaaka potso e botsang ga o ya ko di-restaurant ga se gantsi o ka kry-a menu wa break fa o sa bone goreya gore ba tsela gore o ka se kgone go a go ja o le nosi kana o tshwanetse o kope thuso mme seo seo ga se se o siameng thata re ka encourage batho gore ba invest in some of the facilities.
Tota kagiso le tla ke re sekai fela ga o lebelwa jalo taxi go tsa Quantum ka mokgwa o e dirilweng ka teng ga motho o tsamayang jalo ka wheelchair a ke se kgone go tsena mo teng ga Quantum sentle fela
ee ke yone kgang e o thusang botlhoko eo ebile mo public transport re sa buitsa tourism but le yone o ka bua mo public transport go na le bothata ba gore batho ba rona ba tsamaya ka di-taxi ba bolelele gore o tshwanetse o patale for CPM o for wheelchair ya gago ke kgang e o thusang botlhoko thata imagine ha o tsaya leeto o leba ko Cape Town le kamaya ka taxi ba ba re wena ka gonne o se gole o na le bogole bo bo rileng wheelchair ya gago o patale for extra person. Kgang e o thusang botlhoko ke gore ba bangwe ba ba eng ba tsamaya le bathusi ba bona imagine gore nna o tla bo patela city tse tharo o motho a le mongwe fela.
All right. No, Kagiso Tlhobolo, tourism standards consultant go tswa kwa 3T Business Fusion. Re re go le thata bo dire le go tsena kwa gago le ka mosotlhe ka gale motho ithuta go le gontsi go tswa mo go yena. Re le bogile thata utlwa.
No, go le bogile nna Felix rata go le bogale ba re ba motlodi FM ka go tsa matapa a go reetsa mme re ka itumelela go utlwa go bone gore mathata ba kopanang le one ke.
Ya. Thank you. Ke mo ga e fane. Ke ga khiso. Go
tsaka.
Ke re ke mo ga e fa utla.
Ke mo ga.
Thank you.
Thank you.